Sithetha ngamayeza elenona athenjwe zizizukulwana zabasekhini. Thabisa, sixelele ukuba usebenzisa waphi amayeza akwaLennon kwikhaya lakho.
IBehood Middle isoleke isekhabhathini xa abantwana bambe khathazwa yi-asidi esiswini. Eleven's Essence xa beqhiniwe ne-Step Triples yomoya nokupenapena kubantu abadala.
Enkosi Thabisa, baphulaphuli, fumanani lukhulu malunga namayeza elenon evenkileni. Khumbula, ukuba uziva ngcono, bonana nengcali yezempilo.